Umadi garadni iyade iskargarte hadi aisko daysan gulaystayalo heda kola torte sare taygar karaya waguul dardiyo xil kugu gubatay marada haddaan gaab isnoqonay guulaystayaalo heda gola towrde sareyntay gaari karaya Thank you.